Na mabebe she's a remote control, anani control. Na mabebe she's a remote control, anani control. Mabebe nani control, control, control. Na mabebe nani control, control, control. Anani switch on, yeah. Kama mudi zangu ziko off, napojifanya sioni mimi kipofu. Na apendagi nilete za kisumbufu. Anani piga nani, yeah. Apendi niongee sana yeye, yeah, apendi sababu ninakuwa ninaua bendi na yeye, so mto mambo mengi. Ananipiga rewind, rewind. Nikijifanya nimesahau tulipotoka, milima na mabonde vile sisi tumevuka, tabu na dhiki vile sisi zilitushika. Ananipiga forward, yeah. Anapendaga niwaze tu mambo ya mbele, maana yalopita kwake huwa sindwele, na mambo mazuri masela mbele kwa mbele. Ananipiga stop, piga stop. Mazoea na madanga wa mjini, yeah, ataki madanga wa mjini zao kushika mashati, yeah. Na mabebe she's a remote control, anani control. Na mabebe she's a remote control, anani control. Mabebe anani control, control, control. Na mabebe anani control, control, control. Na mabebe ni mtamu kama lamba lamba. Shoro, mtoto huyu hana kasoro. Nasikia anatokea Moro, mtoto mpogoro. Shoro bwezi nipe michoro. Na mimi sina shida naye, sababu huyu mtoto na mipango naye. So kumchezea bali kuishi naye, na tujenge familia mizae naye. Na mabebe she's a remote control, anani control. Na mabebe she's a remote control, anani control. Mabebe anani control, control, control. Na mabebe ni mtamu kama lamba lamba. 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 Na mabebe ni mtamu kama lamba lamba.